This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni molweni baphulaphuli baka Radio 729 AM kuvelile kambenene ke lona othetha nani namkelekile ke namkelekile nangalena injikalanga siyabulela ke ngokubani thena sijoina phambi kokuba ke sityatyadule siqhubeke sa singene nzulu ke kumxholo wethu wanamhlanje masiqalise ke sivule ngawo umthandazo ekulonda ukuyo ke ukuba ke usendlini ungavala kamehlo uthoba inhloko okanye uguqe ngamadolo uphakamisa izandla leyo ndlela wena ova ngayo mphulaphuli ke sizawuthandaza ke kodwa kubuya qhuba unguqi ungavali mehlo qhubeka ke uqhuba kodwa ke usimamele ungasijoyina ke nawe uthandaze mphulaphuli wethu eske sithandaza sibiza kona mandla onke masithandaze ke mphulaphuli bawethu namandla onke our father and our god egameni lika Yesu siyakudumisa sithu dumo uzuko nembeko kuwe ngayo ke lenjikalanga thixo wethu philayo enkosi ngobukho bakho enkosi for your presence thank you for your grace your mercy your love and your kindness lord in jesus mighty name we adore you all glory all honor all praise and all worship to you father lord in jesus mighty name sithi siyakubabaza ke bawo ubungcwele bakho ubuhle bakho uthando lwakho Enkosi for the divine election of our lives, Father. Lord, in Jesus' mighty name, we pray for each and every listener. Thixo wethu namandla onke, sithetha ubomi kubo abagulayo, mabaphile, sithetha ubomi, Thixo wethu namandla onke, ababambekileyo emizimbeni, mabaphile, our Father and our God. Siyazi ke Thixo wethu namandla onke, that there is no distance in the spirit as we pray right now. Father and my God, egameni lika Yesu siyathandaza wonke olivayo ilizwi lam ngalo mzuzu omamele kunomathotholo noba kukunomyayi Father abasimameleyo ngawo lo mzuzu we pray Father egameni lika Yesu mabakhululeke kwizinto ezibabophileyo kwizinto ezibabambileyo sithethe impiliso kwabagulayo emizimbeni yabo egameni lika Yesu nasiphi isifo naliphi igama esibizwa ngalo ngalo mzuzu sithethe impiliso ngoba kalo ngalawo manxeba abasemzimbeni kaYesu saphiliswa thixo wethu namandla onke mabaphile kabaphulaphuli bonke egameni likaYesu bawethu namandla onke abakhangela imisebenzi ukuze bakwazi ubeka izonka ezitafileni kumekhaya ngamakhaya thixo wethu namandla onke vula amathuba ke bawo vula amathuba thixo wethu namandla onke kosomashishini nabo bavulela amathuba thixo wethu namandla onke bakwazi ukusebenza thixo Topilayo. Lord, in Jesus' mighty name, we pray, we adore you. Egameni lika Yesu siyathandaza sithandazele naso ke bawo isikhululo ukuze zonke izidingo zaso bawethu namandla onke zichose Father zizalisekiseke Thixo wethu namandla onke kungabikho sidingo sisilengalengayo Thixo wethu ophilayo. Lord, in Jesus' mighty name, we pray, we adore you, we worship you, we give you praise, glory and honor kuba kaloku wena ufanelwe unguye uThixo ophilayo unguye uThixo nako onamandla onke Lord in Jesus mighty name we thank you we worship you and we adore you in Jesus mighty name amen siyabulala ke mphulaphula kuba utheke wasijoyina ngawo lenje kalanga asike siqhubeka mphulaphula wethu siyaqhubeka ke naso ke isihloko sethu esithi law and grace okanye siqhubeka ke mphulaphulu wethu ngawo ubabalo nomthetho ke phaya esiXhoseni sitsho sithi ubabalo nomthetho law and grace siyaqhubeka ke now one of the things ke esifuna ukujonga okanye uqala ngazo ukujonga namhlanje injongo yomthetho nenjongo yobabalo xa sijonga ke but i-focus yethu kakhulu iphaya kuyo laa ncwadi ye romance sabashonga zona ingakumbi romance 5 to romance 7 sabashonga zona ke these are by focus yetu more like a Bible study but not a Bible study but sizo focusa kuzo hopefully ke exesha lizosivumela ukuba sizigqibe. But into esiyijongileyo esifuna ufokhasa kuyo kukuba umthetho ubuzokwenzani, wenzeni, ubabalo beluzokwenzani futhi lwenzeni. So sifuna ujonga loo nto. Mhlawumbi ke masiqale phaya ku-chapter 7, sizobuya size ku-chapter 5 and 6. Soqala phaa ku-chapter 7, sikhona ke isizathu soba siqale siqale phaya. U-chapter 7 ke wabase Roma, kunesahlukwana ke sithi ukuzekelisa ngomtshato. Senza ke apho ke usofunda siqala phaya kula vesi yokuqala. Anazi na bazalwane kuba ndithetha kwabawaziyo umthetho ukuba umthetho umphatha ngobukhosi umntu ngexesha lonke adla ubomi ngalo. Kuba umfazi owendileyo ubotshiwe ngumthetho kwindoda yakhe, lo gama idla ubomi. Ukuba ke ithe yafa indoda, ukhululekile kuwo umthetho ombophe endodeni. Ngoko ke, ukuba uthe waba kuyimbi indoda, uya kubona ukuba indoda yakhe isadla ubomi, kothiwa ngumrexezikazi. Ke ukuba ithe yafa indoda yakhe, woba ukhululekile kuwo umthetho, ukuba angabi ngumrexezikazi, athe waba kuyimbi indoda. So, into endifuna okanye ukuyibabaza endifuna sijonge kukuba umthetho unandoni nebhaliweyo kwathiwa ikubopha ngolu hlobo. Umthetho uyakubopha. Wow, now umthetho ufikile wakubopha wakubamba kule ndawo bomntu bombambe kuyo. But now the word says xa ithe indoda, xa kwenza umzekelo ngomtshato. So xa etheke indoda yomfazi yafa, umfazi akasabanjwanga kumthetho womtshato endodeni, uyakhululeka. Meaning uba uthe wabona uba ngancuma nenye indoda, iye ukhululekile kazuba uyarhexeza. Now into eyenzekileyo thina nalo ke ngokubabalo umthetho uyakubopha, but nalo ubabalo into eliyenzileyo kufika uYesu, umthetho ukhona. Now uYesu uyafa ukuze asikhulule emthethweni. Now ndiyohluleka kuku-understanda abantu, ungakumbi abangengawo amaYuda abafuna ukubambelela bathi nca emthethweni, ngoba kaloku umthetho ubunikezelwe wona amaYuda. Wena ke ngoxa ungenguye umYuda, ungumXhosa umzekelo, uzibopha kanjani emthethweni wabo wena ungengowakho? Ngoba kaloku babalo lona lulo oluluzuluzele okanye oluziswe kwiintlanga zonke. Na umthetho ubungowamaYuda, ubabalo lolwelizwe lonke. Now yilento athi uPaulo sixethele. Okay, masiqale kanje. Ubabalo lolwelizwe lonke. Now uThixo uke wanguThixo wamaYuda, yile nto the ndiyakwenza another covenant, okanye athi ndawufunyanwa ngabantu abebendingandifuni, abo bebengezontlanga bebengengobantu bam, kothiwa ngabantu bam bona, ndofunyanwa ngabebengandifuni, ngabebengandikhangeli, ndobhaqwa ngabo. So now ithi ke ngokuloo nto xa uyijongile uba ngabana ulubabalo, now aba bebekhangela uThixo ngemisebenzi ngomthetho, ngoba yenza lena, ungenzi lena, abakwazanga kumfumana. But ubabalo nguThixo ofuna wena akhangele wena. Now nguYesu ofileyo xa esifa uYesu akafeli mayudanje but ufela neentlanga zonke nezibe zingenabudlelane noThixo nezibe zingazani noThixo nezi bekungekho nto ezidibanisa kunye noThixo. So uThixo ke ngoku uYesu ke ngoku xa esifa wafela zona. Now ukufelwa uba ubani afe endaweni yakho kanye ubani athathe the punishment that was meant for you, lubabalo ke lonto leyo, lento sithi lubabalo okanye inxeba zimfefe yimesi. Now ubabalo luka Thixo lusisuse kwindawo okanye lusenze sabekwa kamanye amazwi sabekwa kwindawo esingadeserve ukubekwa kuzo, saba kwiposition we did not work for. Ubabalo lususa ukusebenza, lukunikeza umvuzo wokusebenza komnye umntu. Now omnye umntu sebenzile, omnye umntu thathe isibetho thina sikwenzileyo bekukona, but uYesu yena wenze intlawulo, wathatha ingqumbo kaThixo yabaphezu kwakhe. So yile nto athi uIsaya ethi besiba ungobethiweyo nguThixo kanti ubetho obeluphezu kwethu walithathela kuye. So mhlawumbi ke masiqhubeke sifunde uverse 4 uthi, ngoko ke bazalwane bam, nabulawa nafa kuwo umthetho ngawo umzimba kaKristu. Just what I was talking about. Now nathi safa sabethwa, safa emnqamlezweni, sibethwa phi? Kumzimba kaKristu. Lubabalo kolenza into bangabana ungava inhlungu ithathwe ngomnye umntu ubethwa. So masiqhubeke, ukuba nibe kuwumbi kulowo ke wavuswa kwabafileyo ukuze sixakathe isiqhamo kuThixo thina. So thina siba nesiqhamo kuThixo hayi ngokuba sisebenzile kodwa ngokuba uYesu esifele. Uverse 5 uthi, kuba oko besikwinyama ukuthabatheka zizono ukube kuxhokonqwa ngawo umthetho, kwakusebenzela emalungwini ethu ukuxakatha isiqhamo esisa ekufeni. Kengoko sikhululwe thina kuwo umthetho, safayo nje kwesasibanjwe kuko, ngokukude sikhonze sinobutsha bomoya, singakhonzi sinobudala bomthetho obhaliweyo. Now into eyenzekileyo apha, sikhululwa phi emthethweni? Sikhululwe njani emthethweni? Sikhululwe ngokufa kaYesu. So now nathi xa ebethwa uYesu sabethwa emzimbeni wakhe. Xa esifa safa kunye naye, sifa phi? Emzimbeni wakhe. Xa evuka savuka kunye naye, sivuka phi? Emzimbeni wakhe. Now yile nto athi umbhali phaya kulaa ncwadi yezenzo athi, it is no longer I who live, but Christ lives in me. The life that I live in the body, I live by faith in the Son of God. Athi akundimo philai. Athi phinda athi kwenye indawo athi, in him we live, in him we move, in him we have our own being. It is important to understand ubangabana kunendawo esisuswe kuyo apho besibotshwe khona umthetho busibopha, but sikhululiwe. Ubabalo luzokusikhulula. Umthetho ubufuna ukusebenza, ufuna ukubila kwebunzi, ubufuna wenze ube unemiqathango ofuna ungenzi lena, ungayenzi lena, ungaphathi pha, ungadli phaya. But ubabalo lona lusiyasikhulula. Umthetho bukubona athi le nto aqhubeka athi uPaulo xa ethetha, mhlawumbi masiye pha kule ndawo athetha kuyo verse 14 uthi, kuba siyazi ukuba umthetho ungowomoya ke mna ndingowenyama, kuthengiswe ngam ndaba phantsi kwesono, kuba oko ndikwenzayo andikwazi mna, kuba endikuthandayo oko andikwenzi, endikuthileyo oko ndiyakwenza. Kukuba ke endingakuthandiyo ndenze kona oko, ndivumelana nomthetho ukuba mhle. Ngoko ke ayisendim osebenzayo oko seyisisono esisimiyo ngaphakathi kwam. Now umthetho into wayenzayo, umthetho wathatha iadvantage, isono sathatha iadvantage yomthetho. Kwathi kusakwaziswa umthetho, isono ke sona sathatha iadvantage. Mhlambe masifunde masibuye lemva phaka kuverse 7. Uthi verse 7 sithi nina ke umthetho usisono na? Uthi nakanye. Ke ngendingasazanga isono ukuba bekungengamthetho. Kuba nenkanuko ngendingayazanga ukuba umthetho bungatshongo ukuthi uze ungakhanuki. Isono ke sizuze ithuba ngawo umthetho, sasebenza ngaphakathi kwam yonke inkanuko. Kuba kungekho mthetho, isono sifile, mna ke bendifudula ndiphilile, ungekho umthetho. Uthe wakufika umthetho, sabuya saphila isono. Now, umthetho into buzoyenza, buzointroducer isono ukuze umntu azazi. The Bible tells us uba ngabana umthetho ubukhona, isono besikhona ngaphambi kokuba umthetho bekhona. Now, isono besikhona kodwa xa kungekho mthetho, isono besingabalelwa mntwini ngoba bekungekho mthetho owazisa umntu ngesono. Now, if you understand spotlight, spotlight kuthi kumnyama endlini okanye noba ke light ikhona, but le ndawo ine spotlight it shines brighter. Yonke into epha ibonakala kakhulu. Now umthetho ufike wabonisa ibantu iziphene zabo, walayita kakhulu ezinto zirongo, wabazisa isono, watsho basesisono. Now umntu ke ngoku esawusazi isono, wabe umntu engekho spiritual. Bekudingeka ntoni ukuze abe spiritual? Bekudingeka irelationship okanye ukuphela kwesono. Nangona isono besikhona, besingabalelwa mntwini, sibalelwe emntwini isono kusakubakho umthetho. Now umthetho introduced sin to man. Nansu nda oyenzileyo. But the grace frees man from sin. The law introduces man to sin. Grace frees man from sin. Umthetho uyakubopha, uyakwazisa ngesono, utsho engqondweni yakho kugcwale isono. Kodwa ubabalo lona lwenzani? Luyakukhulula esonweni. Mphulaphulo wethu ke liphelile kapha ixesha lethu lanamhlanje. Masivala amehlo ke sithandaze ukuba ke uyakholwa, uyalufuna olubabalo lukaYesu. Leyo ndawo kuyo ke mphulaphuli, ngicela ke uvala amehlo akho, uphakamise izandla, wenze lo mthandazo emva kwam. Uthi, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam. Ndiyabulela ke ngobabalo lwakho. Ndiyabulela ngokubundifele. Ndiyabulela that ndafa kunye nawe, ndavuka kunye nawe, ngoku ndihleli ngasekunene kukabawo kunye nawe. Enkosi ngokundifela, enkosi ngobabalo lwakho, egameni likaYesu. Amen. Ukuba wenzile ke lo mthandazo, mphulaphuli wethu, ndikrweca ke phaa kula manxeba kula makhasi onxibelelwano, uFacebook, ukhangele ke phaya uVelile Mbenene, unditsale bucala ke utsho ke kuba uthandazile umthandazo wosindiso, utsho kuba ke ufuna ke ndikuncede uhambe le ndlela entsha ofuna ukuyihamba. I will guide you ke, ndikucebise nokuba leliphi ibandla ongaya kulo ukuze uhambe le ndlela ngokwempumelelo okanye ngokupheleleyo. Ndiyabulela ke mphulaphuli, nibe nobusuku obuhle. Be blessed.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.